Blog Talk Radio.
Shaka Radio Iteme, wumve Radio Iteme, ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez Radio Iteme, écoutez la Radio Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Ashaka ko agenda tutavuzeho icyatumye nifuza kuganira nawe uyu munsi, ndetse nkanamusaba ko twabikoraho nubwo byaba ari cyo kintu cyonyine twaganiraho. Ni inkuru yasohotse abantu benshi bamenyeye mu nama y'abaminisitiri yabaye ejo kuwa gatatu tariki 11. Mbabarire, hari umuntu wankosoye niba nibeshye ariko ni 11 ndumva, ariko yankosoye tariki 11 ze, ubwo ni ukuvuga mu musibo ntawo nejo hashize. Hasohotse inkuru nyuma y'inama y'abaminisitiri y'umunya Ivory Coast mu Cote d'Ivoire, witwa mu Cote d'Ivoire wa umu unako mu Cote d'Ivoire Tijam mbabarire, ndaza kugaruka ku izina rye ndisome neza uko yitwa, niwe Tiam. Akaba rero uwo mu Cote d'Ivoire yahawe kuyobora ikitwa Rwanda cyangwa se Rwanda Financial Limited. Icyo kigo abanyarwanda barimo nanjye ntabwo tukizi, twese twacyumvise ejo musibo uyu munsi nyuma y'inama yamaze amasaha n'amasaha, ndetse igataha nka saa yine z'ijoro mu inama y'abaminisitiri, aribwo bavugaga ibyemezo, imyanzuro y'ibyavuye mu nama, harimo n'ibya COVID. Honestly, ya ejo nibwo twamenye kiriya kigo cyitwa Rwanda Financial Limited. Nta nubwo ari nanjye gusa, isa nkaho yakimenyeje. Kuko yarabajije nayo yakoze article ivuga ati ibyo mushobora kumenya ibintu bitanu mushobora kumenya kuri iki kigo. Nta nubwo ari ikigo cyari giri fiziko. Ni ikigo kiri mu mwuka. Icyo rero nicyo nifuje kuganiraho na Dr. Kambanda Charles. None ariko nkaza no kugira ngo nze kuganira ku bya Nkubiri, Nkubiri Alfred, umucuruzi, umushoramari, umunyemari mu Rwanda, rwiyemezamirimo nk'uko mukunze kubyita, akaba yarasabiwe miliyari 9, ibyo twita bail, amafaranga mbese ingwate, ndumva ariko twabyita ingwate. Ingwate ya miliyari 9. Araregwa kuba yaranyereje miliyari 2. Ibyo nkibaza mu rwego rw'amategeko, nubwo tuzi neza ko hari amategeko adakurikiza, ariko miliyari 9 inshuro hafi 5 z'ibyaregwa terwa n'iki? Nubwo mfite amakuru asesenguye yatohojwe y'impamvu musaba miliyari 9, ariko ndaza kugira ngo nganire na Dr. Kambanda cyangwa se mu magambo make yatubwire nawe icyo atekereza kuri iyi bail, ibi bintu bijyanye n'itegeko rya bail mu Rwanda, niba hari n'icyo rivuze no kubaho kwaryo. Rosa Kabuye bamufungiye hotel. Rosa Kabuye wari ufite hotel yitwa Landmark, barayifunze bamurega ngo yakoresheje ubukwe muri iyo hotel, ngo kandi aviola amategeko ya COVID. Ibi Dr. Kambanda aramutse adayagiye ntacyo bitwaye kubisesengura, nta bindi ibi n'ibintu ni gahunda ndende cyane ya Jeannette Kagame ari muri bras de fer niba ariko nabyita, ahahanganye n'ikintu cyitwa umugande. Reka mbivuge muri ayo mazina, umuntu wese wavuye i Bugande ubu ngubu ni bya bindi bita ngo ni endangered species, nibari mbese ni bari uko muzi bakoraga positive 1 to 5 Uganda icyo gihe yabaga kuri positive 1, ubu bari ku mwanya wa 5, bazore hamwe n'abacika cumi kuri uyu munota, begeranye n'abahutu ubu ngubu cyangwa se bari inyuma yabo gatoya. Ikintu cyitwa umuntu uri influential muri Uganda, wavuye Uganda, ubu bari mu mazi abiri, baragenda ba dismantling buhoro buhoro kugera igihe bazasigara ka Jeannette ari en control, nibwo buryo arimo ahandura za mvunja kuri Kagame kugeza ubwo Kagame azasigara ari igisenzege, ndetse nta nubwo ari bya kera cyane. Delegation ya Congo ibyayo byamenyekana icyabajyanye muri Congo, ariko iyi nkuru ndumva nzayigarukaho ejo kubera ko mfite amakuru menshi cyane ajyanye n'iyi delegation irimo ibibazo bikomeye cyane hagati ya Congo, muri Congo ndetse hagati ya Kabila na Tshisekedi. Ariko kuri uyu munsi turamutse dufite akanya twayiganiraho, ariko ndagira ngo muri aka kanya kubera schedule ya Dr. Kambanda ndagira ngo duhite dutangira nonaha tuganire kuri uyu Siam wagiye mu Rwanda. Ariko mbere yuko dutangira kujya mu isesengura, Dr. Kambanda nguhaye ikaze muri ikiganiro, ndetse ngira ngo numve ko mikro yawe imeze neza, duhite dutangira ikiganiro cyacu. Dr. Charles Kambanda, ikaze kandi ngushimire cyane kuba wigomwe akanya, cyane cyane ko mbizi ko udafite umwanya mwinshi muri iki gihe, ariko ukaba waje kudufasha kumva iyi nkuru ndetse n'ishyirwaho ry'uyu munya Cote d'Ivoire Tijane Thiam. Dr. Kambanda, ikaze.
Murakoze bwana Jean Paul kuba mwantumiye, ndabasuhuje, ndasuhuza abumukorana bose, ndasuhuza abumva radio Iteme abari kutumva sasa hivi, abo turi bungurana ibitekerezo directly mu buryo bwa ibibazo cyangwa mu buryo bwo kunganirana, n'abandi bazatumva nyuma bose ndabasuhuje. Murakoze.
Urakoze cyane, nongere ngushimire kuri uyu mwanya. Reka noneho duhite dufatirana igihe tugufite kugira ngo ibyo dushobora kuganira tubiganire byose. Mpere kuri uyu munya Cote d'Ivoire Tijane Thiam. Dr. Kambanda, abantu benshi bashobora kwibaza impamvu iyi nkuru ari inkuru iri relevant cyangwa se ihangayikishije abanyarwanda. Uyu munyakote d'Ivoire wavuye muri banki yitwa Credit Suisse. Mu by'ukuri Credit ntabwo ndi buzimwambure, yavuzweho kugira reputation nziza cyane ubwo iriya banki bavuga ko ari niyo ya kabiri nyuma ya UBS, ariyo banki ya mbere ikomeye mu Busuwisi. Iyo Credit Suisse yariyo ya kabiri nyuma y'iyo banki, ariko yari bwo yari mu gihe cy'igihombo uyu munya Cote d'Ivoire, ndetse bavuga ko ari umwuzukuru wa president wa Cote d'Ivoire wakera witwa Fouet Boigny, wize umuhanga mu bintu bya ekonomi, yaje kwibera CEO ndetse arayizahura arayizanzamura iyo banki ikora neza. Impamvu mbivuze ibi ngibi, Busuwisi ntabwo ari u Rwanda, ariko wanyandikira arambwira ati ni bimwe mwavuga mu biganiro byanyu ati uku ni kwa kwisumba kuruza ku Rwanda. Uyu munya Cote d'Ivoire sinshaka gutwara credit ze z'uko ashobora kuba ari umu economist mwiza, ariko yahembwaga mu makuru twamaze kubona tukikora tugikora isesengura kuri iyi nkuru, nuko yahembwaga miliyoni 12 z'amadolari 12. U Rwanda rukaba rwamuhaye akazi ngo nuko kugira ngo akurire ikitwa Rwanda Financial Limited. Dr. Kambanda, iki kigo ntabwo abantu benshi bakizi, nanjye nakimenyejo, wowe nawe sinzi igihe wakimenyeye. Icyo kigo kikaba ngo kizafasha kuzana amafaranga mu gihugu cyangwa investment. Nkibaza niba uyu mushinga udashobora kuba nka bimwe bya Arsenal, niba barabonye hari hari inyungu birimo. Reka ne kwirwa nkererwa, mbanze nkubaze ikibazo kiri yenda nakwita general rusange. Wowe iyi nkuru n'uyu munya Cote d'Ivoire icyo leta irimo, utugire muri mind ya leta y'u Rwanda, utubwire inyungu cyangwa se igihombo uyu munya Cote d'Ivoire ashobora kuzanira u Rwanda n'ibindi, nawe na reaction yawe ukimara kubona iyi appointment. Reka nguhe umwanya uhagije utubwire reaction yawe ishingiye kuri ibyo bintu, Dr. Kambanda.
Murakoze, nanjye nabibonye, ariko nanone uyu mugabo nari nsanzwe muzi ko akururana na Kagame mu bujura. Turabivugana wo nyuma, ariko ikintu cya mbere njyewe nibajije kuri iyo Rwanda Financial Limited. Limited ni ukuvuga ngo ni ikigo cy'abantu bakeya bari prive bashyizeho iyo kampanyi. Iyo kampanye eri registered mu Rwanda nka kampanye ya beko ya kugiti cyabo. Ariko nanone ngo efite centre, iyo kampanye efite centre yitwa Kigali International Financial Center. Iyo centre ngo efite gahunda cyangwa ifite inshingano zo gutanga serivisi z'imari mu rwego mpuzamahanga n'akarere, hagamijwe gufasha cyangwa guha ubushobozi ibihugu n'inzego zabyo zishinzwe ibintu bya finance kugira ngo ziyubake zikore neza. Ni ukuvuga ngo hari abacuruzi fulani beshize hamwe batagetinga gukorana n'ibihugu muri Afurika ngo no hanze ya Afurika, ariko baka iyo centre bakayita Kigali International Finance Center. Aho njyewe niwo nshaka ko niwo natekereje mbere na mbere. No kuvuga ngo icyo cya mbere umuntu yakwibaza risk ni gute ubuyobozi bwa company limited company abacuruzi ku giti cyabo eri prive bushirwaho n'inama y'abaminisitiri bushirwaho na leta. aba bayobozi bashyizeho kandi bayoboye kandi bafite kampanye ya finance yo kuwa yo gutanga service ku yindi bihugu esho gutena leta SK leta ya Kigali eri kutubwira ngo iyo kampanye ni yayo none wongo leta ya Kigali ezajya etanga service z'imari mu rwego mpuzamahanga n'akarere hagamije kufasha ibihugu kubaka institutions za finance na systems za finance. So ibyo nibyo Kagame ari kutubwira. Icyo ni kibazo kiri interesting cyane, ni kibazo umuntu agombye kubanza gutekerezaho. Ariko
igisubizo very good point
kirahari. Iki kigo biragaragara ko ari bya bintu Kagame ashiraho agamije kubikoresha mu kwiba amafaranga. Ibi nabyo turabigarukaho mu kanya, ntawo bitandukaniye na cya kigo yashize yaheze gushyiraho cya Sustainable Development Goals Center for Africa. Nubwo cyo yakise izina risa nkaho ari ikigo cya UN, ariko ngira ngo twabiganiye kuri iyo radio abantu barabizi. Oriya dokiteri wamu Ethiopia ni Bengashao ngira ngo ni Bengashao niba nibuka neza izina rye, mwibuka ikibazo yagiranye na leta ya Kagame. Kagame yubase kiriye kintu cya Center for Africa Sustainable Development Goals Center for Africa yagiye kucyubaka mu Rwanda, aho bamwirukaniye cyangwa aho bamuvaniye muri kiriye kintu cya UN nko muhori kuri board biri bintu yabagamo na Bakameruni n'abandi. Uri umusaza wari sekuri Moon yari yamushizemo ngo kuyobora ibintu bya development goals, ariko noneho aho Kagame abereye umuzigo ku bayobozi cyangwa ku banyapolitiki ku rwego mpuzamahanga bamuvanyeho muri kiriye kintu gahoro bakamusunika ku ruhande. None kugira ngo abe himurewo cyangwa abereke ko akomeye, yagiye kubaka kiriye kigo avuga ngo bazagishakira amafaranga gikomere ngo cyuinga developing Africa. Ariko amafaranga yose abanyarwanda Kagame yashyize, amafaranga y'abanyarwanda yose Kagame yashyize muri kiriye kigo yapfuye ubusa. Nta muryango n'umwe yewe na UN yanze kumutera inkunga, ku buryo ejo bundi nyamwa mumvise Bangashao bamurega ngo gukunda abakobwa. Ariko yago narababwiye hano umwe mu nshuti za Bangashao yarambwiye ati cyo bamuzeza ni uko bamuhaye kontra y'amafaranga menshi harimo no kwishyurira abana be amashuri bose bari hano muri Amerika. None ubageze mu Rwanda Kagame agasanga nta mafaranga aribo abona muri kiriye kintu, agashaka kumwigiza kandi uriyo musaza bari bafitanye amasezerano, kandi uriyo musaza mukuyakora amasezerano yarabuye ati impaka zose zavuka tuzazikemurira muri Amerika mu nkiko zo muri Amerika. None uwo bimaze kumupana iriya kampanye yamaze kumupana Kagame yashashe kwikiza uriyo mugabo. Nako twabwagangira kuri iyo radio cyangwa ku yindi radio kubera ko hari amaradio menshi, ariko iyo kesi njyango nayo isesengwi nayo ibabwiye abantu aho bashaka kumufunga. Premier Minister wa Ethiopia yarahaguruse hana abagabo be bamwe barahagurutse bakamubwira ati uyu mugabo no mukora wo uragira ibyago, ariko ngira ngo mumvise uwo munsi ngira ngo uwo munsi bategese uriyo mugabo ngo kujya mu biruhuko byazabukuru ngo arashaje ntabagishoboye akazi ngo yageze mu myaka y'ikiruhuko ajye kuruhuka. Ariko no gushaka kwereka abatumva ko iki kintu nacyo kimeze nka, ariko turakiganiraho umukanya tumaze kutangira kwibaza ibibazo. So none wigira ikibazo wakwibaza kuri iki kigo SK Kagame, umuntu oziwo kuri muri politiki y'ubushwanyi yo gushwana n'amahanga washira gute ikigo uhaye inshingano zo gutanga service z'imari mu rwego mpuzamahanga n'akarere ukagira n'izina rya leta ukabugishyiraho n'abayobozi kizakora n'iki igihugu mu karere kandi muswana n'ibindi bihugu byose. SK niba mu karere nta gihugu gishobora gukorana n'icyo kigo, wazabona akaye karere muri Afrika kazakorana nawe n'iki kigo cyawo uvuga. Awo niho umuntu ashobora gutangira gutekereza ati SK Kagame iki kintu yabashaka kwakundi ashaka kugaragariza abantu ngo niwe nogira muri Afrika ngo niwe umuperezida ufite vision muri Afrika, yaba yebeshe ngo iki kigo ari cyo cyatanga hari ukuntu yagikoresha cyane cyane muri West Africa. Abo nawo hari ikibazo kubera ko muri kumbona ko mu minsi yashize yari yatangiye kugana West Africa, aba bantu bamaze kumuhunga, ibindi bihugu byo mu karere bimaze kumutera umugongo, sinzi niba nano kwabivuga, warabibona ko yahise ajya muri West Africa aho yagiye ajya noneho kwa Ouattara muri Ivory Coast. So ikibazo nta kuntu ushobora kugira ikigo kimeze kuriya ukakira izina rya leta yawe Kagame yewe no gukorera mu Rwanda ubwabyo bituma ibihugu byinshi byanga gukorana nabo, ku buryo n'uyu mugabo n'aba bantu bakora muri iki kigo bizanabagora kujya mu karere hariya kubera ko ali afite ubuswanyi arashwana na buri muntu wese. Ariko nanone mwebuke ko ntabari bwa mbere Kagame atekereza ibintu bidahuye na politiki ye cyangwa na standard z'u Rwanda. Mwebuke ukuntu yagiye yabyuse mu gitondo ngo Rwanda rugombye guhinduka, ngo rugombye kuinvestinga muri tourism tukakura amafaranga ngo muri tourism. Ariko aho ntawe bihuriye n'igihugu yoboye bwana Kagame. Nta kuntu ushobora kugushora amafaranga ngo amahoteli ayubase ngo ukoze Rwanda Air ngo ukoze biki byose muri tourism kandi uhora uvuga intambara, uhora uvuga kwicya, uhora uvuga gutemagura, uhora uvuga kurwana, uhora ufunga abantu, uhora wicya abantu. Nta gihugu gishobora kudevelopinga tourism industry kimeze gutyo, nta bishoboka. Ninde n'abatwaristi bangaye bashobora kujya mu gihugu aho buri parjo giyeho bari kuvuga ubwicyanyi, bari kuvuga umuntu basanze umurambo, bari kuvuga leta ya kidnappinze abantu, bari kuvuga leta yishe abantu, mari umuntu wari mu buroko ngo leta ya ngo umuntu ngo yari yahuye, you know ibintu bimeze gutyo. So na kimwe n'icyo kigo, niba Kagame mu mipango ye atekereza ko ashobora kudevelopinga kampani imeze kuriya, ikigo kimeze kuriya kikajya ku rwego mpuzamahanga mu bintu bya finansi, ntawe bishoboka kubera ko ibintu bya finansi ntawe bituruka mu kirere. Igihugu nk'u Rwanda gifite ekonomi imeze kuriya hitana yose ni zero, wagenda gute gufasha ibindi bihugu muri finance? Iyo nawe bishoboka niba Kagame ari gutekereza ko ashobora kudevelopinga company iri private cyangwa ikorana na leta y'u Rwanda kugenda gukora amafaranga mu bindi bihugu, niba hari n'abazungu yabeshe cyangwa bamubeshe, ntabwo bishoboka kubera ko ikigo kimeze gutyo kigombye kuba kiri mu gihugu ubwacyo kimeze neza muri ekonomi yacyo, ku buryo abantu bagana icyo kigo bavuga bati tugiye kugana igihugu kimeze neza muri ekonomi. Nta kuntu igihugu gihura cyane niwe no kwishyura amadeni yacyo, icyo twita sovereign default, cyavuga ngo kigiye kubaka ikigo cy'intangarugero mu bintu bya finance, nta bishoboka.
Ariko ntiwibaza ko ahubwo ari cyo kintu njyewe uretse ko ibya economy ntabizi, njye natekerezaga ko ahubwo kubera ariya madeni bashobora kuba bashaka bashaka kugira ngo abafashe kureba uburyo bava mu madeni bagasaba yandi, ariko abandi bakavuga batoya ahubwo biriya nibyo kuvuga ngo barashaka attracting investors. Je nayo nzi ko bijyanye n'iyo commentary wari ukoze ko yenda hari bareba ko ari ni bad shape. None ariko urebe Dr. Kambanda bafashe Kigali Arena bayujuje nta nubwo harashira n'umwaka, sinzi ko hari uretse uyu munyamuziki uri famous wo muri Tanzania Diamond wacurangiyeyo nta nubwo na FPL na iriya basuru urubyiruko rwa FPL rukaza kuhakorera inama. Sinzi ko iriya arena iragira irahostinga yenda ngo yinjize n'ibihumbi nka 20 nibura kuva imaze kubakwa. Reba biriya ziriya za Nyungwe bazihaye aba South African, reba muri RDB board yose bayigize abanyamahanga, ama universities bayigize abanyamahanga. Nge numvaga hari yenda ko bishoboka ko avuga bate we in trouble, reka noneho dushaka umuntu wadufasha kuva muri mesi yacu. Ntabwo byo utekereza ko bifite be making a sense, uretse ko gye mbitekereza ku giti cyanjye muri kije circumstances nta evidence mfite.
Ibyo ntabwo nabihagararaho cyane kubera ko kagari kagamashuba kuba atekereza gucyo, ariko nanone ugomba kumenya ko oyo atiamo na noriyo mugabo oriya wo musomali yitwa guteoria nini libani abo bombi ntabari abantu bashasha muri system ya Kagame y'ubujura. Iyo baba kubera urabona libani we ali no kuri board ngirango ya za bank zo mu Rwanda ngirango cyangwa bank ya Kigali hari ibintu ngirango ne kuri
by the way speaking kuri bank ya Kigali utarahava uriya mudamu Karusisi Diane uri muri bank uriya mukuru wa Bank of Kigali yakoze mu Buswisi, bavuga ko yakoze muri ya bank uriya mugabo yakoze, mashobora kuba ari link ubwo na kaditeri gatoya yenda kadahindura analysis, ariko ni
kumenyereka abantu bagombye tugombe no kumenya ko no ko yarakoze hari ya muri ya Credit Suisse bank, ariko bamwirukanyemo kubera corruption. Uriya mugabo yarirukanywe mu buryo buri soft
ngo yari ngo yisabiye amafaranga menshi cyane, nyuma yayo bamuhaga miliyoni 12
bakoze za fraud bakagura za invoice bibiha amafaranga muri Swiss genini. Noneho uwo mugabo ndagaruka kuri uyo mugabo ubwe, ariko tubanze twebaze ibibazo bikomeye kuri iyo company. Niba uyo mugabo nawe turamuganiraho afite ibintu byinshi tugomba tuzamuganiraho ngira ngo biri interesting cyane. So kuri kuba neba Kagame atekereza ko Tian ashobora kumufasha kuzabona amafaranga ibyo arebisha birashoboka ko ariko Kagame atekereza, ariko Tian bamaranye igihe bakururana. Mwibuke ko Tiamu ari no muri iriya dossier ya Rwanda Air na president wa nini oriya president wa ni gabo which gabo
oriya wa Omar birashoboka
oriya
ni inshuti ya Kagame cyane.
Yes, ariko nanone urabona uyo mugabo uyo mugabo libani nao ba Tiam barakorana bamaranye gihe na Kagame bari mu bintu byinshi. So ntabwo Kagame niba Kagame yabazanye kugira ngo bamushakire ba investor esikeje gihe bamaranye bamwiba bamutwara amafaranga ko kibatabazanye ba investor, bazabazana kubera ko yabahaye aka kazi. So iki kigo ubwacyo tugombe gukebazaho cyane, birashoboka ko Kagame afite gahunda ziri interesting. Ariko nanone ku kindi kibazo tugombe kwibaza kuri icyo kigo, ese iki kigo kigiye gusimbura Ministry ya Finance?
Ariko Dr. Kambanda tuna highlighting kuba dukurikiye ko icyo kigo na New York ni New Times y'u Rwanda kinyamakuru cya leta kiravuga ko atari ikigo kiri physical kidafite physical address no kuvuga ngo numwuka nta nubwo ari ikigo kifatikaho ushora no kwamburwa ngo unaje no gusuwinga kuko nta nubwo ntabwo gifite wayenda wasuwinga ariko bunabugaho bivugiye bati ntabwo gifite physical address physical permanent address no kuvuga ngo advising
eh na ariko kino ni Rwanda Financial Limited kiri registered mu Rwanda ni kigo ni kampanye eri registered mu Rwanda ariko ba director bashirwaho na Kagame simzi uko bizakora ariko nanone bikatuzana muri kibazo SK eche kigo kizakora na gute na Minister of Finance ko ari kigo prive bazakora bagiye gusimbura Minister of Finance ese bagiye gusimbura Minister ya Trade
na RDB
kigiye gusimbura RDB so ibi bintu urabibona ko wakwebaza ati se niki Kagame ashaka muri iki kigo cyitwa Rwanda Finance Limited atabonye cyangwa adashobora kubona muri muri RDB kubera ko ni RDB nayo ifite mu nshingano zayo kuzana abashoramari ifite mu nshingano zayo gufasha ngo institutions zose zirebana n'ibintu bya finance n'ibintu by'ubucuruzi kuzifasha kweyubaka kugira ngo noneho leading ngo development yari sustainable noneho hejuru ya RDB bwana Kagame kyono no cha finance ozanye ki gukora iki na nowe mukino tulikwibaza uwe mukino ariko ngira ngo twarangiza tumaze kugiraho omukino Kagame ashobora kuba ari gukina
none se ubwo kuri ugize very interesting point ku bintu bijyanye na accountability nk'ubu kiramutse gihombye urumva ayo mafaranga umugabo yahembwaga miliyoni 12 muri Swiss ntabwo azajya munsi yayo if anything azahembwa nkayo nibura niyo make cyangwa bamuhaye menshi none kiramutse gihombye eske parlement ifite uburenganzira nk'iri ya PAC yo kuzi kavuga ngo turashaka kubaza imicungire kwera ko bazaba bahemba afite mu miliyoni 12 afite bazazikura bavuga bati imicungire y'igihugu imeze nabi amafaranga yagiye muri PAC muze mutubwire ubwo mwayakoreshe eske ubwo burenganzira bwo bazabona
oya parema yevanye wo burenganzi yevanye weze ngwaraga ugombe kwibuka ko abatumva bagombe kwibuka ko baheruse gukora itegeko riha Kagame ububasha bwo gushyiraho ibigo byose yishakiye akanabivanaho kandi we Kagame ibi bigo byose niwe biriportingaho ikigo kitashije kubona parliament ntabwo kijya kuriportinga kuri parliament so no wibuke ko iri itegeko barishyize wese ubundi bashize uko nta ibigo byose Kagame ariwe uzajya ubishyiraho abimaneginge ariye inshingano ariye bije ntabwo ibi bintu bijya muri parliament anymore babivanyeyo iri tegeko rirahari kandi yararisinye meruka imiryango yararisinye n'itegeko mu Rwanda so icyo kibazo cyawe abadepite baragikemuye bamuhaye imbaraga zose gusha wejo ikigo cyose ashaka akakivana wejo cyose ashaka akagishakira bije akagiya bije akakigenera ibyo gishaka nta muntu umubaza eso birumvikana abadepite nabo bashobora kongera kugira cyo bamubaza ya ngo obwami bwa Kagame umwami Kagame wa kabiri cyangwa wa mbere since tugombi kwibazana none tugombi hari akantu kari interesting cyane uyu mugabo Tiamu ahanganye na Watara wo muri Ivory Coast abantu bamwe bavuga ko uyu mugabo Tiamu ari kurwanya Watara ashaka kuzamuvanaho ngo abe perezida wa Ivory Coast. Sasa hivi au harimo ikibazo nanone. Tuwepoke ko Kagame na Watara bahinduze inshuti magara. Wepoke ko mu gihe bari abazungu bavanagawo oliya ni twande oliyo mugabo wa Watara yasimbuye ni Bagabo? Yes, Bagabo. Yes. Kagame yashyigikiye Bagabo. Ami yashyigikiye Watara. Kubera ba Hillary ba Clinton n'abandi bose. Watara yamufashije cyane nawe nyine kwinjira muri West Africa no kugira ngo izina nko muyobozi wa Afrika bakagenda bamuririmba no muri West Africa. Ariko none umugabo wa mbere uhanganye na Watara sasa hivi Kagame muhaya akazi, bivuze iki? Bivuze ko u Rwanda rwerengeye intambara ya Watara na Tiam. Nuvuga ngo Rwanda hejuru yo kwishyura yo guhemba uriyo mugabo, uyo mugabo azaba akoresha n'indege ya Kagame buri gihe kandi abanyarwanda bafate bishi. Aho ni naho umuntu ashobora gutekereza ati sike Kagame yaba ari mu yamibare avuga ati uyo mugabo Tiam ashobora kuzaba perezida wa Ivory Coast, noneho nkamukoresha ko n'ubundi azaba ari umukozi wanjye naramuhembye muwe n'amafaranga yo kuwanya nini. Ariko nanone hano hari ikibazo gikomeye, n'ubwo uyo mugabo Tiam azwi cyane muri sistemu za abafaransa, ariko biragaragara ko ahubwo Macron adashaka Tiam, ahubwo Macron we asangaho ahagaze kuri Bagabo. Kora Bagabo bisa nkaho nini Macron ariwe uhagazeho. Kandi nanone kubera kubera scandals uyo mugabo Tiam yagize muri Swiss Bank, biragoye kubo kuzabona ko abazungu bashyigikira uyo mugabo hejuru ya Watara. Kandi nanone na Watara nawe abamereye nabi, nawe ntabashaka gutanga ubutegetsi. So niba Kagame ari kubarango uyo Tiam amuhaye akazi akanamwa n'amafaranga yo kurwanya Watara akazaba perezida, Kagame ashobora kuzunguka, ibyo nabyo sinzi imibare ishobora kuzamufana cyane cyane ko adafite constituency ikomeye muri Ivory Coast. Kandi Bagabo ufite support ikomeye cyane mu giturage no mu Bafaransa, ntabo yumvikana n'uyo Tiam, ntabo bashobora kuba bakorana. So birashoboka ko Kagame agiye gutwika yandi mafaranga muri opposition y'igihugu atanaze politiki yacyo ko eteye ayatwike kwa kundi yatwitsa amafaranga y'abanyarwanda muri Tanzania ayaha uriyo musaza inde warwanaga na wariyo hanganye na Magufuli, agatwika kandi akayaha muri Uganda ayaha Besigye amafaranga y'abanyarwanda menshi cyane. Kagame agenda atakaza mu gushyiraho abayobozi muri Afrika kubera ko we Kagame mu bitekerezo bye n'ubugizi bwa nabi bwe yumva ko afite ingufu ashaka ko yazaba influential mu bayobozi bose ba Afrika kuzajya ashyiraho abayobozi muri Afrika. Nayo mpamvu yashinze kiriye ikintu cya Sustainable Development Goals Center for Africa, yashaka kuzakishakira amafaranga gikomere cyane kuri continent kizajya kibafanda bafandinga ibintu bitandukanye mu bihugu bitandukanye, noneho abone iyo power yo kuinfluence ngo ubutegetsi mu gihugu muri Afrika hose. So Kagame ashobora kuba ari muri iyo mibare ya Tiam kuvanawo oriyo mugabo Watara, ariko bishobora kuzamufana. Kagame yinjiye muri politiki ya West Africa nabi kubera uko mbibona uyo Tiam ni umuntu utajya ntababimira ku ruhande intambara ye eri open na Watara, kandi Watara ayo mugabo ntabwo yumvikana na Bagabo, kandi Bagabo arambona ko ari kwe positioninga muri politiki nanone ashaka kugaruka. Kandi abafaransa ntabwo byoroshye ko abafaransa bazashyigikira Tiana kubera mu bujura yagize muri banka ya West ya Swiss. So awo sinzi imibare ya Kagame niba iyo niyo mibare arimo bishobora kuzamugura. Ariko nanone ku mibare ya Kaga ikintu Kaga atabona nuko Tiam Kaga burya politiki ishingiye kukubesha. arabesha cyane ku bintu byose cyane cyane bya finance ubukungu bw'igihugu. Ariko noneho aba bagabo azana hafi muri system ye mwoyo tiyama uyo mugabo wo mu Ivorian habirazwi ko akorera inzego z'iperereza z'abafaransa. Najyo ni kuvuga ngo nubwo akorereza inzego z'iperereza z'abafaransa ntabwo uyo mugabo nta kimenyetso ko abafaransa bamushyigikira kuba perezida muri Ivory Coast. Ariko nanone kubera n'icyo Kagame ikicyuka yubase no kunwa agenda arwanya abafaransa, abafaransa bafite intere mu kugira umuntu wa hafi ujya muri financial system ya Kagame akayitikumbura akabazanira za done bakazamukubikira mu ndani. So iki kintu cyo kubesha Kagame yari yubase muri system ye ubu uko agenda arushaho kushyiramo abantu b'abanyamahanga ndani cyane cyane mu bya finance nako afungura umuryango w'uko azagaragara ubusabwe ari ku isi hose. So iyo Kagame agira umuntu umugire inama kumubwira ati abantu bene bariya bashyire kure bazakwambika ubusa nta kuntu bazakora muhariya batageze kuri za done wabeshaga ngo bazitange mu nguri y'umugabo bazitange mu Bafaransa cyane cyane ko wuri y'umugabo afite na interezo gushimisha abafaransa hejuru ya Kagame kubera ko ashaka ko bamusupportinga kugenda kuba perezida muri Ivory Coast. Nubwo ashobora kuvuga ati Kagame ashobora kuba afite inshuti muri African Union zishobora kuzamfasha kujya muri kuba perezida muri Ivory Coast. So aho harimo umukino ukomeye Kagame ashobora kuba yebesha agira ngo niwe uzunguka ariko ngewe mbona uriyo mugabo ashobora nawe kuzamukina kandi bikarangira Kagame bamugaritse nyine.
Ndabyanze bikunze ibyo byo niko bimeze kandi abantu bose bavanamo inyungu zabo usigaraho mba ni Kagame ashaka kwiyerekana gusa ngo nawe ari ku rwego rw'abandi kuko Swiss yahaye inzuri ya muntu nanjye nahayaringa ejo yagiye muri ni gute ushobora kumbwira ngo Chevy iramamaza muri Premier League nanjye kuki nta kwamamaza muri Premier League nkamaza ingagi ibintu nk'ibyo ariko igihombo basigarana giteye ubwoba
kandi we ataze ko biri ibihugu bigira bari abantu bamamaza baba bafite fondasiyo baba bafite competitive edge iyo kintu bari kuvuga.
Na returns Dr. Kamban ni ukuvuga ngo iyo ukoze publicity ukavuga ngo Chevy abantu bajya kuzigura ariko uzavuga ngo ugiye kwamamaza ikintu werekana amazu ngo Kigali ngo convention center nta muntu uzajya kuvuga ngo avanye inama muri Asia ngo ayijyanye ngo muri Rwanda nta muntu uzaza guhabwa ngo nabonye ingagi ngo bavuga ngo ingagi mu Rwanda ngo afate indege agende ngo ajye gushaka ingagi mu Rwanda. Ntabwo ibyo ngibyo bizabaho. Abantu bamamaza bagira returns ariko returns ntabwo zigomba kuba ziba ntabwo returns ziba nkeya munsi yayo utanga kwamamaza mu Rwanda ni opposite.
Yes ibyo ni urabona iwe agatanga ibifaranga bitafite abifaranga byinshi ngo yamaza engagi n'ibindi mu Rwanda ariko ku rundi ruhande akaba yamamaza ubugizi bwa nabibwe ntabwo nabiri incompatible n'abatourist bashobora kujya mu gihugu aho oniga abantu buri munsi aho ufunga aho utemagura aho wowe ubwawe buri gihe ugiye kuvuga uravuga intambara uravuga kubarasa uravuga kubica nta kuntu iki gihugu
oyavuga nka cyagiye bavugaga ngo visit Rwanda wajya kujya kuri visit Rwanda website ukasanga baravuze ngo travel advisory ngo wiyumve nibagenda ngo wiruka nibagenda bale ma visit Rwanda gasango hero of hotel Rwanda ngo yashimuze
ibi bintu biri incompatible Kagame ukutagi urabona ikibazo nanone ndakigarukaho ore hejuru yo bugizi bwa nabi no gushaka kwiba bya Kagame ntaba afite umuntu umugire inama
naba bazungu bakeya bamuriho baba bashaka ifaranga nta kintu kizaba bamubwira bamushakaho ifaranga ntaba afite peers abantu bari mu kigero cye babona ibintu you know ibintu independently ngo bamwicaze hasi bamubwira ati noneho fate yo move turagera hano eyo yehorere fata hano fumurya hano you know ibintu bimeze gutyo we Kagame aragenda gusa n'abapfumube akumva kuryaranye we ari ahagaze we n'abapfumube wasanga no yo tiyamu hari umupfumu yamujyanye wo muri West Africa agaba nawo ari kumuhembera kuba yamujyanye ubapfumu Kagame nini
cyangwa yaramubwiye ko ariwe watumye abona iyo post yenda na akamubwira ati ni umuntu uri powerful.
So noneho tukibaza kuri kuri aba bantu babiri cyane cyane uyo Tiamu nk'umuntu uyo Ivorian noneho tunibaze kuri Liban nawe nk'umuntu uyo Tiamu ngirango tumaze kubivuga yageze kuyobora area Credit Suisse Bank uretse ko na mbere yakoze mu kigo kiriya cya insurance ya Prudence cy'Abongereza ariko nacyo yakivuyemo gihombye yakivuyemo gihombye nabo batamwirukanye ariko cyarahombye ariko muri Swiss Bank aho yavuyemo nabi kubera fraud na corruption cyangwa corruption muri rusange. So no muntu ozwi muri system y'Abafaransa mu nzego z'iperereza baramukoresha ibi bintu benshi barabyandika kuri uyu mugabo na so alazi kuri ibi bintu ikindi ni umuntu w'umupoza ukomeye cyane kuri Watara ashaka kuba perezida ashaka gusimbura Watara iyo turi kuvuga kuri uyu mugabo na Watara ibintu biri interesting Kagame we yo ku bantu bose barwanya Kagame cyangwa batamushaka iyo bagiye kuvugana n'abandi bayobozi b'ibihugu Kagame ahindura ibibu ahinduka ikibazo kuri icyo kihugu kivuganye no mwopoza w'u Rwanda akiteza hejuru akavuga byose ku isi hagatukana ariko we kukorana n'abantu barwanya leta zindi nta kibazo kandi we ntacyo bamubwira urabibona ko hari bari abapolisi bamwe bahunze Uganda mu gihe cya kare Kayura bamaze kumuvanaho bahunze ubutabera bwa Uganda bari mu Rwanda bamwe birazo bari mu Rwanda abarundi barwanya leta yo Burundi bari mu Rwanda abarwanya leta zo muri yo muri Congo bari mu Rwanda yewe hari no mu koloneli wo muri IT yo wakoraga muri IT muri Tanzania yahungiye mu Rwanda baramufite mu gihe cya
muri manda ya mbere muri manda ya mbere nibyo mama yashize igihe
yes baramufite uyo mu gihe afitanye ibibazo na Kikwete hari umusirikare umunyarwa afite origins zo mu Rwanda ya Kagame mubiri ariyo buswa bwo kuneka yaramufashe akamuha amafaranga akazajyamuha ibintu za information nkeya noneho bamaze kumumenya cyangwa yakekaga uko bamumenye yahise ahungira mu Rwanda ubu ni wari reba none woyo Tiamwa haya akazi ni umuntu urwanya leta ya Ivory Coast. So bwana Kagame wowe kuki iyo abantu bakopozinga abantu batagushaka bakurwanya iyo bavuganye n'ibindi bihugu kuki obihinduye ikibazo kandi wowe okurana n'abantu nka Tiamu kandi arwanya leta ya Watara mushuti wawe awonawo Kagame nasaga kuki mubaza iki kibazo ndabizi ko azacyumva anabyo abitekerezeho ariko nanone uyo mugabo Tiamu cyangwa uyu wa Ivory muri Ivory Coast wakwibaza imibare ya Kagame mu gukorana nawe arahenze cyane azajyana amafaranga menshi y'abanyarwanda kandi mu bihe bibi bya COVID awo umuntu utekereza neza yakagombye kuba agabanya amafaranga leta isohora we Kagame ari kuyongera kwiba leta ashyiraho n'ibi bigo bitafite
ntacyo bimaze mu byo kuri kubera ko hari n'ibindi bikore ibintu bisa nk'ibyo kandi bigaragara ko iki kigo ntabo gishobora nta musaruro gishobora kugira bitewe n'inshingano zacyo na politiki ye ntawo biri incompatible. Urwanda ruzamutangawa amafaranga menshi kandi mu gihe kibi kubera ko ari mu ntambara muri Ivory Coast. Ni ukuvuga ngo Kagame yamwishingiye azajya amutransportinga amuwende yegeze amuhe ibintu byose bamurinde yewe binabaye ngombwa bibaye bigiye muri politiki yabo yo kurwanira kuri street. Kagame azamwa n'abasirikare wenda bagende bambare nk'abasivili bagende batere kuri street za Watara za amini zo muri Ivory Coast. Ese ko abantu bo muri Ivory Coast n'abari abanyarwanda bazababaga n'abajyanayo. Anyhow, emibare yakaga ishobora kuba ishingiye kuri politiki kuyo abona bishobora kuba muri Ivory Coast. Ariko sinzi niba yakoze imibare myiza. Sino nta kindi kintu mbona kiri sustainable Kagame ashobora kuba atekereza kuri uriyo mugabo. Libani nawe nuko uriya wa Somali no muri Amerika yavuye muri Somalia yabaye inshuti za ya Bongo hano yamenyekanye mu gihe cya Obama yagiye mu bintu bya kampanye biri ya politiki yaba Somalia ya abana batyo ya baba Somali bashaka kujya muri politiki hano si ya gihe yari yabirimo cyane nibo yaje kumenyekana. Bongo yamufatiye muri iyo situ muri ibi bintu byaba Bill Clinton byaba Obama mu gihe yari nk'abari bari abasomali bose bagiye muri sena hano muri Congress hano iyo niyo generation yori yo mugabo na Liban. Bongo yaje kumukunda abantu bamwe bavuga bati Bongo kubera ko yiye kundi bavuga ngo Bongo akunda abagabo yego bavuga ko yamufashe nk'umugore ni nayo kibazo cyateje kibazo umugore wa Bongo yahise yirukana niko yirukanye Libani. Ubu Libani ntabashobora kujya mu rugo rwa Bongo kubera umugore wa Bongo aramwanga nk'amukeba neza Bongo yamuhungishije umugore we akamujyana muri Maroko. Aho nawe ibintu byatangiye kuvugwa ibintu byinshi birandikwa hariko nta muntu wabihamya ubushuti bwe na Bongo byo nta muntu wabihamya ariko biravugwa kuri street n'abantu bari impamvu tubivuga ni uko bombi ni public figures. Abaye Bongo cyangwa Oyo Liban ni public figures tushobora kubivuga kubera ko ari nta kibazo biteye ni public figures.
Oya nta kibazo ku bantu yenda batumva kuri iyo mpamvu yo no kuyuko unisegura ni ukuvuga ko nta gusebanya nta defamation ihari ndetse nta bintu birimo nuko umuntu nk'uwo gukorera izina rye kumenyekana rubanda imuzi kubera fame cyangwa se kubera uburyo amenyekanye niho kuba kubyo bitaba bigaragara nko gusebanya cyangwa se nawe ngo abe yaregera indishyi yuko yaharabitswe nko guharabikana kubera umwanya we muri publique kandi nawe abifitemo uruhare kwimenyekanisha ibyo rero ntabwo cyangwa se yarabyemeye iyo fame akayemera ku bantu bamwe badashobora kwenda bumva impamvu yo kwisegura ni ibintu byumvikana cyane.
Yeah, so Libani nyine nambara ya Madamu Bongo niwo yatangiriye Bongo akamwungisha nyine amujyana muri Morocco muri za business zo muri Morocco ni nawo noneho urabona Bongo yari yaguze private jet ye ayishyizemo ibintu byose bya gold ibintu meze gutyo nyine y'umwami ariko none wo muhungu wa Bongo ntabwo yashyigikiye aho Bongo amaze atangiye kunanirwa no kuba ikimoga nyine umuhungu wa Bongo yabonye iriye ndege akavuga ati ese nta kuntu twayikoresha amafaranga aho kugira ngo tubikore ikomeze gutya njye you know nuko nyine ikitekerezo cya mbere bagize ati oh uwayishyira muri Rwanda Air nuko nyine Kagame yaje kumenya uri ya Liban kubera indege ya Bongo ngeje muri Rwanda Air Bongo birashoboka ko afite amafaranga muri Rwanda Air cyangwa zimwe mu ndege za Rwanda Air birashoboka ko anini abifitemo shares so Bongo Kagame yaje yamenye Libani kubera Bongo Bongo oyo Libani muri business yakoraga za Bongo muri Morocco Kagame yamubonyemo umuntu ushobora kumufasha kumenyekana muri Morocco no kumukorera propaganda zo muri Morocco so iyo business Kagame kushaka kwinjira muri Morocco no gufata Bongo niwo Libani yinjiriyemo urabibona ko relation ya Libani na Kagame ni ikintu cy'amafaranga gusa Libani ashaka amafaranga kuri Kagame Kagame ashaka Libani kugira ngo amuhuze akomeze gukoresha imiyoboro ye kugira ngo abone ko yamara kabiri ariko nanone yo orebye igihe Libani amaze akorana na Kagame nta kintu gifatika Kagame Libani yagejeje kuri Kagame kubera ko umwanzi wa mbere wa Kagame ni Kagame obwe niba hari no n'ikintu kivunanye ni ukuvugira Kagame kubera ko Kagame ibikorwa ibintu akora ubwabyo by'ubusazi bituma agira abantu ahantu abantu bose batekereza ntawe bitinda kugirana ibibazo na Kagame kubera iki ibintu akora biteye isoni kwicya gufunga gutemagura ibintu bimeze gutyo ahinduka biramworohera kubona inshuti kubera amafaranga afite kandi nta muntu umubaza iby'amafaranga ati wayakoresheje gute nta nteko ibimubaza ni ibintu bye yekorera yego inshuti yarazibona ariko to maintain to retain as inshuti Kagame ntabyashoboye kubera imyitwarire ye so Libani nta gitangaza ashobora gukorera Kagame urese kumwiba Tiyama nawe nta gitangaza ashobora gukorera Kagame nta bishoboka kireka Kagame we yehinduye obwe akareka kwerwanya no kurwanya abanyarwanda n'abandi bantu so muri make nta kintu na asset mbona muri Tiyama cyangwa Liban cyangwa iyo kampanyi yabo Kagame yashizeho cyangwa neze nini inshingano ya haye ziriya area company nta kintu mbona bizatanga urese igihombo ku banyarwanda batange imisoro ku banyarwanda bafata inguzanyo kugira ngo bahembe abantu nk'abahiya bahenze cyane kandi bigaragara ko nta musaruro ugaragara ufatika bizavamo nuko mbona iyo kesi hari umuntu ngira ngo hari umuntu wa mukanya ombaje ati ano ari umuntu wanyandikiye ati ese Kagame yaba ari kubara uyo mugabo Libane n'aba demokrate muri politiki avuga ati wenda aba demokrate bashobora kuza baba nini hari ke ibyo niba nini ayo mibare ye irapfuye cyane bari Kagame niba hariyo abara nayo iracyuramye kubera iki kubera ko abademokrati batsinze ntabari abademokrati basanzwe tuvuge bara musata abaye ibintu bihinduka bimeze uko bigiye uko bimeze ba Biden no na Kamala bara musaba baye aribo bayoboye igihugu ntabari babademokrati Kagame akurana nabo iyo ni kipe itandukanye y'abademokrati kandi yo rebye neza abantu nk'abariya basuzani rice niyo bagiye kugira ijambo rikomeye muri leta bara musebira musubikomeje gutyo tutagiye mu byimanza za zirimo kuvugwa na ibindi byose. Abantu ba basuzani Rice ba Obama Eric Holder abo nibo bagiye kuyobora tabari Biden Biden nacyo bamushyizeho umwigishusho gusa nta kintu ashobora kuyobora abo nibo bazayobora ariko barebe vis-a-vis Kagame nta bantu Susani Rice abonye Kagame sasa hivi yamukubita inshi zinga yamukubita
nta excitement Kagame wafite byo nanjye ndabibona
haramunukira basuzani Rice iyo grupe iri kuza mwibuke ko nta bantu ntabo bageze nubwo kiriya gihe Kagame yari yakomeye cyane afite amakampani yabonaga ibintu byo muri Congo n'ibiki byose ariko mwibuke ko nta munsi n'umwe Obama yageze yakira yageze yakira Kagame muri White House uretse aya
makuru kugira ngo abantu batagira batabyitiranya yigeze kuza muri groupe ya bya bindi bya African Summit nta na rimwe we yigeze abona audience ye keretse igihe yaje muri rusange ejo hatazagira ababeshyuza bakavuga ngo yaramwa ntiyigeze amwakira nka president cyangwa state visit
uretse
igihe bakoze African US African Summit akaza mu bikundi by'abaperezida b'abanyafurika benshi.
Yes, ni ayini nanone na African Summit yageze kuba wo ngirango biriya bya na Trump ngirango yageze kwakira ba African leaders gutyo
bakiye. Nawe yaramwakiriye.
Bakiye foto za amafoto gutya ariko ntabo yageze yakira Kagame. Kandi mwebuke ko kirya gihe Kagame byebura yari ariko ba Obama bari bamuzi bari babazi amabiki ya Kagame. Horese ko hari za kampanye zungu Kagame bintu byo muri Congo bakagira ku ruhande ariko none wo Susan Rice nobo yageze no kumuvugi no kumvuga ijambo bya bindi yavuze Kigali kera ariko Susan Rice yaje kwishuza n'impamvu yavuze ibiye bigabo ari amagambo kumwicanyiga ruharwa
ariko so, nabwo Dr. Kambanda yaravuze ati inshuti zibwizanya ukuri
Yes.
Demokrasi muri iki gihugu no kuniga ubwisanzure ni ikibazo
yes.
Abivugira muri
iki jambo rikomeye nanone
rikomeye cyane
yes none woganasanga n'abantu bahagurukiye iki kibazo cya Rusesabagina abenshi ni abademokrati kandi bakomeye cyane bamwe urabibona ko badashobora so niba Kagame yabaraga abademokrati wenda iyo byebura atajya mu kibazo cya Rusesabagina niba yabaraga ko abademokrati bashobora gutsinda birakwereka ko adafite strategy niba koko afata abalibani abazana ngo kubera ngo yinjira abone abademokrati bashobora kuza niba ariyo gahunda ye arebeshe ahubwo ngiye
ejo bundi numvise Boris Johnson uziko ari umukonservative ari yari ni inshuti ya Trump nawe arabyiyemerera
yes.
Muri speech yavuze muri House of Commons yaravuze ati niteguye gukorana na administration iri yavuga nyine ya Biden ati nubwo na mfite relationship nziza na Trump ariko kandi simbisabira imbabazi atariko niteguye gukorana na administration ya Biden kubijyanye na human rights aho kanona nakanotinze avuga mu bimwe bazakora nari mu human rights mwisi hose ibyo rero ntabwo nibaza ko ari inkuru nziza kuri Kagame
no ahubwo ngiyewe ahubwo nabonye intore zimwe force nabo intore nazo yazivanye mu bwonko nabo zemere gutekereza ahubwo intore za Kagame zakwishimira Trump kurusha Biden kubera iki Trump ntabo ari interventionist habo yinjira oya we ni typical
nationalist ibera muri amuri amerika cyane
yes ariko none wo aba bantu bagiye kwinjirana ba Biden na abantu Kagame arabanukira baragaruse nyuma balamubye bakavuga ati wa mugabo yari atugeze ahantu aracyariho wa 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 funze jo bundi Paul Rusesabagina no munuko so Kagame urese ke ntore zitagire zigenda gutya gusa kubera ko bari bazi ko Trump atamereye neza ariko njewe if I were strategist wa Kagame nali kubambwira Kagame ati ahobo hariya kwa Trump wadu afite avantage gute nobo yatwangaga nobo atwanga nobo yanga Kagame na nini ariko we ntabo yintervininga ariko aba bagabo ba Susan Rice ba Obama ba Eric Holder bagiye kugarukana nyine na Kamala ubwe kane bazaba bayobora umusaza nta kintu azaze ryamira gusegutia baba mu
ukiri kuri icyo kintu Dr. Kambanda jewe ndagira ngo nkunganire kuri kuri iyo timu ya Biden hari umudamu witwa Jane Psaki wahoze akora muri
yes.
State Department cyangwa se Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga agaragara wamuharasinze cyane ari ku matora ya manda ya gatatu
yes.
Ari kuri yafungwa rya Diane Rwigara Jane Psaki yagaragaye ko ari we urimo senior advisor cyangwa se umujyanama mukuru wa Biden muri ya transition muri team ya transition nawe mvuga nibura ibi nubwo uko byagenda kose ntabwo ari umuntu mushyashya muri politiki ubonagira mvuye ko kuri politiki y'urwanda nibura hariho nk'abantu ubona ko basanzwe bazeri ya mabi ya Kagame bagarutse bazi bavuga bati ni wugihari kandi
yes.
Bazi ibyo nibyo yakoze muri icyo gihe ntabwo nanjye ndemeranya nawe cyane yuko Biden atari good news atari inkuru nziza kuri FPR na Kagame.
Yes, urabona nanone ugafindo kumenya ko ashobora no kugira ibyago kaga Susan Rice bakamuha kuba Secretary of State. Bakabimuha. Kandi bishoboka urabona ko biri ni possibility
cyane. Undi nshuti ya hafi na Biden.
Yes kandi na urabona we mabamba after experience ya foreign affairs urabimva icyo ni cyambere ari muri group yabari ya ba Harvard boys kandi urabona ko ntabo abanye nabi na our revolution niyo group ya India ya Senator Sanders abanye so bashobora kumuza kandi urabibona ko nobo of course batumvikana na Bill Clinton noneho ariko yakoze muri kiriya gihe so uriyo umudamu Susan Rice afite chances nyinshi zuko azaba secretary azaba minister of foreign affairs bila musibibashi kaga ya kwifuza ko Trump agaruka you know so odese emamvu twabizanye nuko niba imibare ya kaga avuga ati Kagame uyu mugabo nkari bani azangeza kuba diploma kuba demokrat
ariko Dr. Kambanda ndagira ngo nkwibutse statement tutarajya kuri uwo mugabo Eugene Psaki yakoze kuri leta y'u Rwanda nyuma y'urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya yaravuze ati we are troubled by the succession of what appear to be politically motivated murders of prominent Rwandan exiles. Icyo gihe yarajwe department wa muri spokes muri nako muri department ya state yari spokesperson yaravuga ko ari ibintu bihangayikishije America kuntu bakomeza guhiga abantu bari hanze bwo ndavuga ko batumva icyongereza bica abantu nako bahunze u Rwanda ariko banenga ubutegetsi ibyo bintu yabivuze muri 2014 yigeze no kuba na director wa communication muri presidency ya Obama nagira gusa ngo nibutse history nizere ko yenda na bazongera kugira imyanya iri ifite ijambo nkuko yari ifite igihe cya Obama kandi uko bigaragara niho biriho bishyira
Kuya Obama iriya group ya Obama ni eri bugabini yagaruye yazagaruka amine
byasimanza
abo tubigiyemo ibimanza reka tugende uko bimeze sasa hivi uko bimeze sasa hivi ni iriya group kandi iriya group Kagame ni eramwanga eba za musquizinga no kurusha na Trump kubera we Trump ibyo yakoze yamuvanye muri peacekeeping zimwe ikamuvana ku rutonde rw'ibihugu bibona amafaranga ya nini bihugu 10 bya Afrika bibona amafaranga ya military cooperation
defense
noneho bakamushyira muri freezer mu kurwego mpuzamahanga abanyamerika kubera ko bamwanga neza urabona cyane cyane biriya ibintu byo muri Haiti byo muri Haiti bya nini byamuzaniye ibibazo bikomeye cyane ariko Trump ntabwo yageze asunika Kagame physically. Sasa hivi abagabo ba Democrat bazamu kubita byatari kubera ko bo bafite n'eriya movement ya intervention kandi ni ba activist bo burenganzira bazamute ebiriya ebyo yatukanaga gatukabaliya ba Human Rights Watch sinzi neva azabatuka Susan Rice ari muri State Department
hari na bubiri ukivuga kuri ibyo jewe nabonye nizere ko nawe kandi ndabizi kukurikira wabibonye mbere ko ububirigi nabwo bwakase ikintu gisa na military corporation n'u Rwanda n'uriya mugabo Joe Biden president elect nawe mu minsi nako muri cya gihe hashize ntabwo hashize n'imyaka ibiri ariwe wakiriye igihembo cya human rights gihenze cyane cyangwa gikomeye cyane muri Alliantos ni su komite yahariye muri Congress iri bipartisan ni yaba Republican n'aba Democrat yari umugabo Tom Lantos wapfuye wari survivor wa genocide Holocaust uwo nguwo niwe bafite iyo bipartisan commission ni ukuvuga ngo kuba na Biden ari jewe nari ndi muri uwo munsi mukuru Dr. Kambanda bamuha icyo gikombe ni umwe Biden ni umuntu ukora ibyo bintu bya human rights babazi ko abavugira kandi simpamya ko yakongera gukora ibintu noneho binyuranyije n'izo values za human rights nubwo yaba ari perezida arengera inyungu runaka ariko hari igihe atakwitandukanya n'ibintu nk'ibyo ngibyo biri fundamental kuri we nibaza ko twabivuze bihagije ariko uko bigaragara ntabwo Kagame we ntabwo iyi guverinoma cyangwa si administration iramutse nk'uko bivuga nk'uko tubitegereje biramutse nta gihindutse urete procedure nyine ko zigomba playing out nk'uko bikwiriye ariko ntabwo Kagame afitemo inyungu na busa ahubwo yagombye kuba hari n'ubu ngubu nawe arimo
Biden wewe ko Biden ni recipient wa weyo nini award ya Rusesabagina bamuhaye basangiye award noneho amusanze mu buroko umugabo w'inshutiye ikindi nibuka oyise otumye nibuka ibintu bya ambasada ya nibuka nibutumye nibuka ibintu by'omungu bya ambasada Gasana webuke ko ibintu bya foundation ya yokubaka ikigo cya cancer cy'umuhungu wa minister wa ambassador Gasana bari bapanze kucyubaka mu Rwanda foundation awongira ngo Gasana yagiranye ibibazo na Kagame cyangwa Kagame yatangiye kubana na Gasana bayi sababu ifunga ngirango bagize hari ni nyamakuru cyabyanditse ko bagiye kubikorera ngirango muri West Africa mu bihugu bya West Africa Kagame yabasanzeyo akabakubitirayo nayo akababuza kubikora ariko wibuke ko mu guha igihembo umuhungu wa Gasana Biden ni wafashe jambo yes Biden azineza ububi bwa kaga kubera ko yagiriye nabi n'umuhungu bari bahuriye muri ibi bintu by'ibihembo wa Gasana kandi none bari bahuriye ku bintu bya biriya bihembo byabo na Rusesabagina. So kaga niba ari mu mibare
oya ubwo ndabibona nabivuze inshuro nyinshi off record navuze ko Trump icyo yakoze yaravuze ati dictators mwi byanyu birabareba nibyo murimo, ariko kuri administration iramutse itangiye Kagame yaba afite ibyago, kuko mfite n'ijambo Biden yavuze igihe cya South Africa apartheid irangiye asaba Amerika ko abasenateri bagenzi be ko badaha amafaranga igihugu bavuga bari aba Africans bari abazungu bo muri Afrika y'Epfo, ababwira ko batagomba gutanga amafaranga, atuka abasenateri bagenzi bababwira ko ari hypocrite indyarya kubona bavuga ngo bashyigikiye ngo uburenganzira cyangwa se freedom ya South Africa, ariko bagakomeza bagaha amafaranga leta ikandamiza abirabura. Nizere ko rero ubu we ibyo ngibyo bitazigera bimuturukaho.
Oya, urabona hari ikintu kiri interesting cyane ko nyuma yo kwica Karegeya muri South Africa, South Africa yamureze hano kwa Obama. Bamuhamagaje Obama, bamuhondaguye hano ati if no komeza muri ibi bintu we shall deal with you. Bamuhonize cyane. Obama yagiye kuvaho Kagame avuga ati eho yes. ntabwo yari yazi neza Trump, position ya Trump, ariko birashoboka ko yavuga ati byebura nzahangana n'abaje mu, ariko uyu mugabo
ni nko kuvuga ngo iki gikombe kirandenze.
Aha, kandi urabona muri kiriya gihe yari afite n'ikizere ko uriya mugabo senateri wo muri Utah wo muri Republican oriya yitwa nde washaka kuba se babwaga ko auza ni uza base kuiteri wari
ndamubona.
Yes, uyo mugabo so Kagame yaziko yavugaga ati nkize Obama reka ngende n'aba bantu, ariko none wo urabona ko Trump yazanye ibi, ariko muri iyo situation nini neba imibare ya Kagame ariyo gufata abo Balibani ngo bamufashe muri iyo position ya nini, azabashukamo amafaranga ariko ntacyo bizatanga kubera ko amerewe nabi. Kireka niba nabo babara nka za ntore mbona ku mbuga uranyambaga nabo muri iyi minsi kubera ibintu byinshi turimo nini imbuga uranyambaga narazihagarise gatoya, ariko hari igihe nyuza mu amaso hari n'abantu benshi tibanyohereza utuntu turi interesting ntore ziba zanditse bakambwira ati rebe ntore bibanditse ibyo nibyo, ariko ntore ze ibintu byandika wagira ngo nabaswa nyine nka bibiya bya Kagame ngo bishimiye Biden. Umuntu wese washyigikiye Kagame nabo yashoboye kwishimira Biden kubera ko bazamuhondagura nyine. So anyhow, nicyo ngira ngo nibyo kuri ayo mugayo kesi y'iyo kampanye n'aba bagabo tubivuzeho kibinshi, ibindi ngira ngo tuzajya tubigarukaho mu bindi biganiro. Murakoze.
Ariko ndagusabye akantu gatoya mbere yo kugenda Dr. Kambanda kuri iriya bere ya Nkubiri. Ntabwo nshaka kujya muri substance y'urubanza rwa Nkubiri, ariko umugabo baramurega ko kubera ifumbire yarigishije cyangwa se yahombeje ngo miliyari ebyiri z'amanyarwanda, hakaba harimo n'ifumbire ngo itarazanye umusaruro, itarageze ku bahinzi itara abandi bati yayibitswe nabi kaza kwangira itarahabwa ba nyirayo, ndetse n'uburyo yaguzwe. Uwo mugabo yaje gufungwa kuva muri 2016, iyo kesi ni kesi imaze imyaka ine yose, ubu ari muri gereza. Substance yayo tuzayigarukaho kuko njye numvise ko hari n'ibindi arimo gusabwa by'amafaranga ye, bavuga bati twereke umutungo wawe wose. Nibyo nsigaje gufata raporo nkazabigarukaho mu itohoza ndetse vuba cyane, ariko kubona bavuga ngo kugira ngo uburane uri hanze urwaye ntabwo wagenda utabikoze ugakomantere kagufi cyane, bakamubwira ngo kugira ngo tukuburanishe uri hanze zana miliyari 9 billion kandi bakurega miliyari ebyiri ibyo bintu byabayeho ndabizi ko nta kigutangaza mu mategeko ya kiriya gihugu ariko Dr. Kamba ndagira ngo ugire icyo ubivugaho mbere yuko uducika
urabona it's really interesting mu Rwanda ukuntu baburana n'ibya bya kankwazi ntawo bihuye n'amategeko beyi bivuze iki beyi obundi bivuze ko igihugu cyemera amahame mpuzamahanga n'amahame akubiye muri constitution y'u Rwanda ko umuntu afite uburenganzira bwo kuba physically free ba freedom ku buryo kandi uyo muntu ari innocent kugeza igihe azaburanishwa agakatirwa n'urukiko rufitiye ububasha igihugu kirinda gushyira umuntu mu buroko kumubuza freedom ye kandi ari innocent kandi igihugu gifite ubushobozi bwo kumuburanisha ari hanze kubera n'uburenganzira bwe bwa bundi ni ukuvuga ngo amahame mpuzamahanga turi kuvuga n'amahame akwiye muri constitution y'u Rwanda leta ntabwo ishobora kujya ku ruhande noneho ibuza abantu bwa burenganzira ibaha freedom from freedom for physical freedom y'omuntu eri fundamental n'uburenganzira buri fundamental leta yirinda kubumuvanaho cyane cyane ko uyo muntu ari innocent ariko mu Rwanda ukuntu babikubirana urabumva ko iyo bagiye kuburana na bail ukabona umuntu wize amategeko n'inkiko zarabyemeye ngo umusacyaha akaza kuburana ngo uyo muntu ibyaha bamurega birakomeye cyane ngo ntabwo twamuha bail kubera ko ngo hari ibimenyetso ko yakoze ibi byaha stupid muri bail ntabwo turi kuburana ibyo bintu turi kubahiriza ariya amategeko mpuzamahanga n'amategeko akubiye muri constitution ya freedom y'umuntu no ku muntu kuba innocent kugera igihe azakatiwa n'urukiko ariko mu Rwanda kubera bya bindi bya dushombe na kankwazi bavuga kandi bakagira babisubiramo bigahinduka itegeko iwabo ni ibintu by'ubuswa bikiso ni bakora noneho niba bail ishingiye kuri ariya mahame mpuzamahanga n'amahame akubiye muri constitution y'u Rwanda noneho ukavuga ati ni gute leta ishobora yayindi ishinzwe kubahiriza ubu burenganzira umuntu afite muri constitution y'u Rwanda boko agomba kuba free physically kandi ntaba ari innocent kugeza bazasanga ko urukiko ruzavuga ko ruzamuhamya n'icyaha ni gute none ngo leta icya ku ruhande ikamubwira ngo kugira ngo uduhe tugwe iyo freedom yawe ugombye gutanga ibidashoboka ibitanabaho amafaranga umuntu atanga muri nini muri bamuhaye bail ni symbolic na amafaranga yo kuvuga ngo umuntu agaragaje ubushake akavuga ati murebe njyewe nzagaruka igihe cyose muzaba munshakiye ariko mumpe uburenganzira bwanjye wa constitution nibyo nshaka ati mu bihugu byinshi aya amafaranga ya bail ntabwo bayasaba muri cash oya baravuga ati okay tugwaye amafaranga uzasubira aya mafaranga ariko bitari muri mu mafaranga ya cash nugaruka umunsi tuzajya tugwamagara ukagaruka mu rukiko nta muntu ushobora kugusaba ayo mafaranga ngo yatange ariko bo mu Rwanda babifata nkawo amafaranga ugombye kuyazana ukayakubita muri leta ikayarya uko beshakiye cyangwa agahinduka umutungo wa leta no amafaranga ya bail agombye kuba make kandi ntabwo ari amafaranga dutanga ngo umuntu ayatange muri leta oya ayo
na mafaranga tuvuga ruti oramuse okazanandwa kugaruka umunsi tuzakwamagara abantu zana abantu bentangarugero abantu abantu watya abantu bari barangwa na integrity tuzagenda tukababaza ati wa muntu mwavuze ko muzamufasha no kugaruka muzamwibutsa inshingano ze zo kugaruka mu rukiko tumushake ko yagiye ari noneho mupishura amafaranga yayandi mwemeye kuzatanga igihe atazagaruka nuko noneho binuko bigenda so ariko bo mu Rwanda ukuntu wabifata nyine ni bya bindi bya kankwanzi erigana ya formasyo ya mategeko rese no bugizi wa nabi na formasyo ya bimeze nabi cyane aho bo ori bino kuno bibabigisha havuga ngo yewe sinabagaya ni bintu byo busobise formasyo yabo nayo ni ikibazo ntabwo bazi neza concept urabibona no ubuntu bavuga you know
nibyo beri concept ya beri byo bije neje ubundi nta nubwo bimaze n'iminsi ariko nabyo birababaje cyane ukuntu babyabyuzinga
ntanabibabizi ntawarabimenya sasa wowe umuntu ajya mu rukiko gusaba bail none wuka leta kubera urabona yo leta biri esia buri uburenganzira buri muri constitution leta ebugarantinga ni garanta w'ubu burenganzira wowe umucyamanza cyangwa umushinjacyaha yovuze ngo runaka ntawagombye kuhabwa beri ngo kubera ko afite bya bikomeye bamurega oba wemeje ko ye atari umwere kandi constitution irakubwira ngo umuntu umwere kugeza igihe none uyo ugiye mu rubanza rwa beri ukavuga ngo uyo muntu ntawagombye kuhabwa beri ngo kubera ko afite bya bikomeye bamurega ngo hari n'ibimenyetso oba umukatiye wowe kandi ntabwo wemerewe kumukatira ujya kubera ko wagariye leta ariko kubera foromasiyo mbi ariko bwana Jean Paul ndabibasaba buri gihe mugende mufate curriculum yabo y'amategeko tekereza ngo mwaka wa mbere cyangwa wa kabiri ukiga ngo private law 1 mwaka wa gatatu ukiga private law 2 bikaba birangiye ariko private law wayiga gute muri private law na mategeko menshi cyane ku buryo utashobora kuyiga yose ntabwo ushobora kuyiga muri semester imwe cyangwa mu mwaka umwe ntabwo bishoboka ubwabyo wabyumva so ariko ukuntu biga n'ukuntu batazi n'ibyo bigisha umuntu wava mu Bubiligi akajya kwigisha amategeko mu Rwanda kandi constitution yo mu Rwanda ntawe wuriye n'amategeko yo mu Bubiligi biragongana nta bishoboka umuntu wize amategeko yo mu umuntu wize amategeko ya constitution yo mu Rwanda ntabwo ushobora kuvuga ngo yigiye mu Bubiligi ngagiye kwigisha mu Rwanda hiriya constitution ntabwo ishoboka kubera n'amategeko atandukanye yihariwe so Kagame yahinduye constitution agakura constitution y'abanyarwanda akayikura muri parliamentary supremacy jurisdiction cyangwa hybrid yayo akabajyana muri constitution supremacy icyo twita anglo sanction constitution ariko noneho bagakomeza byabitegeko byabo bya Napoleon none bakabivanga n'ubuswa bw'abakuntu bakora amategeko hariya ukasanga abantu bakubita bavanga bakubira kankwazi na Bushombe ngo urubanza warangiye ngo ukemeza ati constitution muri constitution mufite y'u Rwanda murayizi principles zikubiye muri constitution y'u Rwanda murazeze amategeko cyo bivuze bakakubira ngo ya ngo twebwe ntabo turi common law country ngo ntabo stupid you know mubanze mwige constitution ariko nanone ngo na ubigisha constitutional law kandi bafashe constitution yitwa constitutional supremacy ko uburana gute mu gihugu uburana gute utazi na constitution y'igihugu uburaniramo you know so anyhow ibintu bibakora mu mategeko byo no mu bintu byinshi anyway kubera ko mperuse hari umugabo hari umwana wize warangije muri chemistry mu karimo kaminuza y'u Rwanda yaje yagiye mu gihugu kimwe mu bihugu byateye imbere akagenda gusaba ngo yumvaga ko kubera ko yarangije kaminuza ngo byebura bazamwemera akajya mu mwaka nka wa kabiri wa cyangwa wa gatatu agatangiriraho cyangwa bakamwira gukora masters muri shime bamubwiye ati aho urasubira mwaka wa mbere nta ibi bintu mwize byo binini ni agatongo gusa nta kintu so umwana namugiriye inama yarambaza ati noneho prof mbigenze gute nka wiye ati wowe reka nkubwire fata mateji fata iyo shime oyisubire mu mwaka wa mbere oyige seriously hapana kukata manini no yisubire mu mwaka wa mbere oyige uzabona uzayirangiza uri hejuru yabandi uri muhanga watari umwana yarabitangiye amerewe neza bitandukanye n'abantu bamwe baza hano nabari aba evode parababuye ati amategeko mwize ntabwo tuyemera hano musubire muri zero bakanga bakagenda kwebeshera ngo bagiye kwiga masters muri human rights nabari amategeko subiye mwaka wa mbere n'uyu mugenzi wanjye Evode narabimubwiye kataragenda ati wowe ukunda amategeko kandi uri umuhanga wagiye mwaka wa mbere ukayiga kwe myaka idatinda ukazaba umwavuka ukazakura umwuga yarabyanze ndeba ukuntu n'ibibazo yari afite bya famiye n'ibindi byose ndeba ukuntu yagiye mu Rwanda kubera ubushomeri
yaburiya we ni amagambo gusa nta nubwo na defendinga na principe z'amategeko ya justice ntaburiya ni igisebo gikomeye cyane
ndaguha ibintu ukuntu u Rwanda rudumeze noneho iyo asubiye mu Rwanda ahinduka narabibonye mu mategeko mu Rwanda dufite ikibazo cya profession dufite ikibazo cya education ariko nanone ubagaya gatoya ibintu bihinduka buri munsi n'abana wibaza no kuno biga ejo bundi ngo bize mu Rufaransa ejo bundi ngo bize mu ngono no wabihinduye ngo bagiye kwiga mu kinyi mu Cyongereza ejo bundi ngo so akavuyo kari mu Rwanda karasobanura n'aka akavuyo turi kubona professionally turi kubona na politically mbabariye kuba nagiye muri ibi bintu
ni byiza cyane kuko bigerageza guhuza city wasiri mu gihugu ukayibona mu buryo bwagutse atari kuyibonera mu ndorerwamo y'ikintu kimwe gusa n'ibintu bihuye nubwo byakumvikana ko yenda ari gutandukira ntabwo ari gutandukira
ya so ibi bya bail yo mu Rwanda no kubibona muri iyo cadre abantu no kubimeze uyo mugabo ariko tegereza eriya kesi ya Nyamvumba yo mu ya brother wa Nyamvumba nayo igarure oyirebe muri ibi bintu bya bail okay kwanza kuri iyo kesi ya bail osaba gute umuntu gutangiye ikiguzi kuri free kimeze kuri ya kuri freedom ye ahabwa na constitution urabe nako kirekane bo tiza amategeko kirekane bo ibyo uvuga ntabo byizi biliyoni nzego zingahe ngo kubera bail kandi umuntu arakubwira ngo yize amategeko ibyo tubiye ukore ibya bail noneho tujye kubihana umuntu barega ikintu ngo corruption kandi n'amafaranga nawe yayakiriye yaranababwiye ko yagiye abantu bamukuriye bambwiye ngo aya mafaranga bayashyire muri konti runaka aho kugira ngo urukiko ruvuge ruti muye banka bashyize mabashyize aya mafaranga yo konti ni yande kugira ngo urukiko rugende rurebe basabe ibimenyetso ntabwo babisabye ariko murumuna wa Nyamvumba bakamukatira ngo gutange zabu ngo gutanga fine ya biliyoni zingahe
21.26
icyaha ntabwo ushobora guha icyaha n'igihano bigomba kuba proportional you know nta kuntu umuntu urega ngo yibye miliyoni emwe wamuhanisha biliyoni ntabwo bishoboka you know
ni ya nyundo ni n'amategeko ni amategeko cyangwa se n'inkiko ziba ziri nk'inyundo zo guhana abantu ba
banga ubutegetsi cyangwa se nako batari gupana kubanga ni inyundo ni igikoresho ni nk'inyundo yo gukandamiza abantu bari bo leta idashaka
uramurebo kavuze cyati none uyu mucyamanza agiye kujya mu rugo avuge abwira abana ngo mvuye ku kazi akahe kazi
that's very true
rigase yawe ibintu birandiswe ejo bundi nyuma y'imyaka ingahe abantu bazagaruka kuri bimeze wafashe bamwe ni abasore narabigishije baracyafite imyaka myinshi yo kuba mu Rwanda no ku isi ibintu bandika ibintu bavuga ejo bundi bazabidefendinga batazimuye imyanya so ibintu meze gutyo biteye isoni ariko ntabwo wabianalizinga mu buryo bw'amategeko urabireba muri politiki ya Kagame gukandamiza terorisme akanayizana no mu cyamanza
mva rero Dr. Kambanda nagira gusa ngo icyo urakoze ari wowe cyane kuko nagira ngo utaza kugenda tutavuze kuri icyo kintu hari byinshi tuzagaruka kuganiraho reka tuyizere ko ibi by'inkubiri y'amatora naho birangira tuzagaruka tuza kureba kuri politike ya Amerika na administration ikurikira nuba ufite akanya tuzabiganireho politiki ya Amerika cyangwa se kuri Afrika mu minsi iri imbere ariko kuri uyu mugoroba reka ngushimire cyane kuri uyu mugoroba n'amasaha watanze cyangwa se umwanya watanze kugira ngo dufashe mu isesengura mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi
urakoze cyane
niwe ukoze twari kumwe na Dr. Kambanda Charles mu isesengura ry'ibibazo byo muri Afrika ndetse by'umwihariko mu Rwanda ubwo rero mwakoze kubana natwe ikiganiro cyacu mu kanya turagisoza ikaze muri kiganiro ndetse turimo turasoza nkuko nari nababwiye tugitangira nari nababwiye ko hari urugendo rw'abakongomani intumwa za President Tshisekedi zaje mu Rwanda icyo kiganiro nkaba nzakibategurira ejo mu buryo burambuye ndetse nzanagaruka no kuri uyu mufungwa Nkubiri Alfred uyu munsi ukomeje kuba mu ndembe ariko nkuko nabibabwiye gahunda nta yindi no kumuhitana ariko tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu ejo ndateganya gukora ikiganiro kigufi kijyanye ni izo ngingo ngufi ibyo nababwiye bya Rose Kabuye bafunze hoteli ye iki ni ikiganiro ndimo gutegura kizamara igihe kizava imuzi amakimbirane n'ubushyamirane buri hagati y'abantu bavuye Uganda ndetse n'abavuye Burundi ariko cyane cyane mu nzu y'umukuru w'igihugu nabivuze ngitangira ko ubu kuba uvuga ngo ufite origine muri Uganda bisigaye ari igisebo kugira ngo ubone umwanya ni ikintu kigoye cyane kuzabona umwanya uri influential bamaze iminsi bagenda bahindura nako bagenda bavana abantu bose bari influential mu butegetsi ibyo byose rero nzabigarukaho mu kiganiro nacyo gicukumbuye nabwo ntabwo ari kera muzazi rero muri benshi mwumve isibanira ahubwo aho rizaturuka ni hagati izo nzangano n'ubushyamirane kandi uburyo sisteme yubatse mu buryo bwa divise pour régner bikaba ku munsi kuvana bamwe mu myanya ukabasimbuza abandi ako kanya ntabwo byoroshye akaba ari ikibazo rero gikomereye leta ya RPF ariko kandi Jeannette arimo arabikora neza buhoro buhoro kandi birimo biramuha umusaruro biratanga umusaruro w'agahe gatoya ariko ni nako bizana danje muri urwo rugo ndetse no ku gihugu muri rusange Inesi Mpambara mwamubonye guhera ejo yongeye gutangira kwitabira inama za ministri. Nta wundi wabikoze, ibyo ni Jeannette wabikoze kuko yari yaragiranye ibibazo bikomeye na Kagame. Ariko uyu munsi akaba noneho yaragaragaye muri Unity Club ndetse akaba yongeye kugaragara mu nama y'abaministri. Ibyo byose rero nibyo tuzagarukaho mu biganiro byacu by'ubutaha. Mwakoze kubana natwe muri ikiganiro, mwari kumwe nanjye turashimye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi cyo kuri uyu wa kane ku tariki 12 z'ukwezi kwa 11.